I'm at zambui.com. Super vibes.
Tani sine limu, life ni washkaji. Lafu kipaji kwangu ndiyo kama mtaji. Hakuna baki ndu, hana wezo mzazi. Nikisema towe story itakuwa hard. Smango kunyanyaso, penzi kuteso. Kila nachopanga marafiki kuniangusha. Semu ya amani, kuifanya vita. Kutwa ni vulugu, habi ishi visa. Romana maimoto, takirudu toto. Halafu kwa haso, zidi washa moto. Kwenye michongo, saki mbwa koko. Romana maimoto, takirudu toto. Kiona anacheza, is it my time? Kiona anaimba, is it my time? Wengu walisema pana, wina we shindana. Squeeze utamu utamu nafanya kuzidi hata unyama. Sina tofota jana, leo ni mutu na chana. Uliza masela mtani nana nafanya waluke sana. Waza nipo simpo jana pena towa diko. Saki ubaki geto mwendo kama vile ligo. Peace na ipa likizo, snitch na mpa kipigo. Ni gula shingo gula lo ni brandi tu hivyo. Muda ni wangu mtani, tali kumekucha. Kama misha mani nalifuo kucha, natoka mchaka mtani. Macho kwenye pesa, hakuna kulala mtani. Paka kuna kucha, mana maimoto. Takirudu toto, lafu kwa haso. Nzidi washa moto, kwenye michongo. Takimbwa koko, mana maimoto. Takirudu toto, kiona nacheza. Is it my time? Kiona naimba, is it my time? Kiona nacheka, is it my time? Kiona navimba, is it my time? Kiona nacheza, is it my time? Kiona naimba, is it my time? Kiona nacheka, is it my time? Kiona navimba, is it my time? Kiona nacheza, is it my time? Kiona naimba, is it my time?
Nione mimpole, nakako kutulia. Na waza kwa makini, hili nifike mbele. Nkikumbuka nilipo toka, siyo nilipo sasa. Napike gopo mola, nijalie afya njema. Hata kwa wasio uwe mokozi mimkali. Alafu sinagali, lakini kwenye show. Nakamia atali, hedi ni atali. Kutenda zambi swadata.
Mafunzo ya mama yanakuja kama LinkedIn. Na yafuata kuyashika kama my phone. Na hustle mtani alafu inalana vele brain. Hakuna kuogopa cause I need a crown. Hivyo siyamini ndumba siyogopi mwanga. Mungu ananilinda hivyo siyamini mganga. Naamini kwenye hustle siyamini panga. Nachojua nafasi moja kwangu kujipanga.
www.amadzambiri.com.